kuchagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu.
Kupendwa nawe majaliwa, kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you.
And for you ninabadili mienendo yangu baba.
Baby for you ninaukimbia ujana mama.
Nijenge boma nawe,
nawe
zae watoto nawe,
nawe
wale pamoja nawe,
nawe
zereke pamoja nawe.
Nataka nijenge boma nawe,
nawe
zae watoto nawe,
nawe
wale pamoja nawe,
nawe
zereke pamoja.
Kwani hata mimi nasina nisuta. Hello, je unanipata? Muda uja kikoza kilona changu, bado nakiuguza na nikobondeni. Kumbukumbu zimenitanda, tulivushibana ujanani kabla dunia itoboke. Hello, toka mji huu. Oh, kinachoniuzi wanapiga simu.
Nashuta
ukutenda, ila nikipiga ushiki usikama unanikwepaga. Hello, toka mji huu. Oh, angalau naweza sema nimejaribu. Kumiza moyo wako, ila ni kama ina maana, maana ni wazi ujani tena. Natumai uko salama, je uliweza kuhama ule mtaa usio na dini? Hello, hivi ushawaiwa? Maana mimi ngali mpweke, kashindwa kuanza tena, tatizo mazoea. Moyoni mwangu ama uliwacha? Kwanza je unaniwaza? Ama tamaa kwangu ulishakata? Moyoni mwangu lama uliwacha? Hakuwaza je unaniwaza? Ama tamaa kwangu ulishakata? Hello, toka mji huu. Oh, kinachoniuzi unapiga simu?
Sisi waga pamoja, tili. Na
Sitaki kunyona, jua siku mbali. Mwanami kivuli chake ye, aendako nami nakwenda ye. Haijalishi uendako wapi be, shike mkono twende sote be. Mwanami kivuli chake ye, aendako nami nakwenda ye. Haijalishi uendako wapi be, shike mkono twende sote be. Haijalishi wampenda nani, basi nambie nampenda nani. Jina lake hadharani, iwe anafanya mjengo makanga hausogi. Kukosani majaliwa, awe seremala mkukuza mboga. Watau kukosani majaliwa, awe mvubi au bodaboda. Watau kukosani majaliwa, awe seremala mkukuza mboga. Watau kukosani majaliwa.
Twara tena la kulinge kuwa ni sheria. Tena ndairi ni ndairi unanichukia. Japo sijui ni kwa nini, sababu za kuondoka unazijua. Tena ni za msingi. Oh yeah. Tize siya zangu ziheshimiwi. Mama wewe acha kuzunga, usijifanye kama ujui. Tizo mimba yangu loito, nini niacheni. Sunu nipo kimia mwenzenu na mengi, achale na moyo wangu.
You're in the mix, manenu, manenu, DJ Myers Pinto.
Niacheni. Sunu nipo kimia mwenzenu na mengi, achale na moyo wangu. Maneno maneno misipeni. Have you better? You better? Have you better? Sema jinsi kukupenda we, nikutumie kwa msingi gani wakati ulinikuta na tesa we, nilivyokupenda na shida za koma na madhaifu ya koma, nikapigana na vita vya koma. Nikuridhie kukupenda na shida za koma madhaifu ya kuma, nikapigana tafita vakuma. Nikuridhie nini, niacheni. Sunu nipo kimya mwenzenu na mengi, achane na moyo wangu. Maneno maneno misipeni, niacheni. Sunu nipo kimya mwenzenu na mengi, achane na moyo wangu. Maneno maneno misipeni.
Uniona na kuangalia na tayari ushajua kwa naitaka yo. Mini mgeni huku na hata niko toka pia sijaiona kama yo. Nesho kino chako unapo kizungusha roho yangu nairusha, yeah, nairusha. Oh mama, oh
wana kupambana fupi. Haya mambo yanaita yuzi ya maji marefu. Hawa yawezi chole sina mtoto mjini. Kupambana fupi. Haya mambo yanaita yuzi ya maji marefu. Hawa yawezi chole sina mtoto mjini.
Eti ukisonga na nitasonga, utakini guse na isha koma. Usiwe na wasi wasima, mimi nitafata unakofanya. Eti ukisonga na nitasonga, na ukinipa pia sitakata. Usiwe na wasi wasima, mimi nitafata unakofanya.
Mimi nataka nipo katensi achi, po katensi achi, kensi achi. Paka juwa lichomoze, ila sasa limetoka situ liote. Nataka nipokate siyache, siyache, siyache. Paka njua lichumoze, ila sasa limetoka chitwa liyote. Mimi na wewe, hey, 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 hey. Mimi na wewe,
nipuwe, kutekwe na bana kama taiti.
Mina isi kama,
tena ni moto, atalipe maragapi. Basi wansa mocha, jikupi kwa machani.
Na ile mira yetu ya popo uje kejani. Na kutamani choma gizani.
Nikuma tam 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 uje nipone. Nikuma tam 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 uje nipone. Tam 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 baby uje nipone. Nikuma tam 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 uje nipone.
Kwa tamu so nataka tena. Hamecheza ngwari so nataka pena. Minataka meeting niko na agenda. Hapana kati feeling tu ni kama tena. Mile mara mili kama chena ya mikuna. Jimoro ina so nasikia kujikuna. Mile meima nasikia
kujikuna.
Saa zingine nae kupenda umpendi. Unapenda mwingine na naipenda mwingine. Hata sempenda wadha. Na kila mtu anataka taiku yake. Saa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakataga. Oh bwana nivu nipenda. Nivu nipenda. Nivu nipenda yule. Yule aliyempenda bure, oh nikamwacha kwa ajili yake. Yule alipata pesa na zenye hiyo sikuwa na maana. Kweli macho yaliniada. Aki macho ya ninyada. Alivyo nipenda kwa bidi. Suzidi kani honya mimi sisiki. Urembo pekea uridhishi. Oh inahitaji zaidi. Taipu yangu. Oh ni yule na yeji wa tamani ya pesi langu.
Nitakulinda mpenzi wangu, achana
sema vibaya jana nao. Achana nao. Uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya baby love. Wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love. Sije nicha kwa fitna na maneno yao. Baby love. Wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love. Sije nicha kwa fitna na maneno yao. Ana madhaifu yake. Oh baby. Nani yangu nayejua na nakabiliana nayo. Ila mwenzio sitojua kwa kosa la kuumiza moyo wako. Oh nisamehe. Tena najuta, najuta wewe. Yalo nikuta zibisi mama. Tena usiku silaki, labda nilechaka. Mama nilale, mama na picha yako kifuani. Loni jisuku na mimi, ya unaniwaza. Baby, ama tama kwangulisha gagate. Haja nyone, haja kanyone. Haja nyone, haja nyone. Haja kanyone, haja nyone. Haja nyone, haja kanyone. Haja nyone, haja nyone.
Give it to them. It'll happen now, and I want it again. Lie.
me not give it again. So my gem do kabisa say na time na my body man. How many parcels I hate my body man. Cause a girl de me no touch nobody man. Cause him super, wrap up your body girl. The son of the monkey, the log of the tail. My nigga, go to yourself.
So my gem wanna bend the village, give me na delay.
My girl we young, give me na delay.
When on a wakata wembe.
When on a wakata wembe.
When on a wakata wembe. Night around you, night on a knee, where we? Attention, attention, baby, can I get your attention? Me see no buyer, just wanna give you some love and affection. Si tu wana wapi, ila naomba niteme na wewe. Nina mengi, inataka niseme na wewe. Si tu wana wapi, ila naomba niteme na wewe. Nina mengi, inataka niseme na wewe. Nataka seme na wewe, kidogo seme na wewe. Aliumiza vibaya, nusurika kuwai, nusurika kuwai. Ndio ndio wakina maliza tu dawa. Katu wakiponi,
DJ Myers
kiponi. Oh jamani, bila kumwacha ndio siwezi. Moyo namchagua yeye, japo najua ni peni, kuwa naye sitaki.
Yeah. it. Kwako ujanja sina, ujanja sina.
Na mjogole
sema, ujanja sina, ujanja sina.
Na mjogole
kwako ujanja sina, ujanja sina.
Na mjogole
sema, ujanja sina, ujanja sina. Na mjogole tena vanilla nikimpa toche. I'm a dairudia.
See, you don't have to say it.
I know you want it. Yeah. And I know that you need it. Yeah. You can't do without it. Yeah. You're crazy over here. While I'm sick, paniki. Say, mommy, that song up. Need you must.
Anytime you want me, pull up, pull up. I'ma pull up, my girl. Anytime you need.
Pull up, I'ma pull up, my girl. Put it on you. I'ma pull up, I'ma pull up, my girl.
Anytime you need me,
I'ma pull up, I'ma pull up for you. Tamu sana, tamu sana.
DJ Myers Pinto.